A-Time.
Next year, visionary shit.
Trendybeats.com.
Pizza the what? King and you know it. Hey. No money, niko maganji. No money, wani mtiaji. No money, niko magadi. No money, niko bagadi. No money, mini refugee, lakini saijo siko kwa kambi. No money, very soon, kikoro boy, natoa kitambi. No money, hamini bambi. No money, ni wate mababi. Choria uchi, UGK, wana ni kompia na bambi. No money, niko maganji, nigga. No money, una kipaji. Wale nje dozi na kala clash. Ita pita marangi. Daro, niko mabangi. Ita Mr. Matiangi. No man, niko mangiai. Wewe, kuku mayai. Jogo road, pale amsha, abo ndo utani wai. Kujeni na ex wangu, bado mskia, mwezi ni wai. No man, ni mibaba Tracy. No man, ni mibaba Zara. No man, ni mibaba Freddy Flacco, wakinyona wanahala. No man, ni mibaba Malcolm X, wadimu wanani Dara. No man, ni uliokoka. No man, niko mogoka. No man, niko maganji. No man, ni weni mtiaji. No man, niko magadi. No man, niko bakadi. No money, mini refugee, lakini saijo siko kwa kambi. No money, very soon, kikoro boy, natoa kitambi. No money, niko maganji. No money, weni mtiaji. No money, niko magadi. No money, niko bagadi. No money, mini refugee, lakini saijo siko kwa kambi. No money, very soon, kikoro boy, natoa kitambi. He's the king and you know it. He's the king and you know it. Everything I rap about, better believe I own it. Kila ngumi udunga bana, better believe I bought it. Muziki ni ndoa ni boxi. After Chris ni boxi. Mayweather ni king ya kwa ring, my punchline azikosi. Walianza mwaka na pupa. Nikuwa hosi ni mechill to put. I'm sick and you know it. I'm a dick, I'm blowing. Superstar, I'm glowing. Neck freeze, I'm snowing. Hizo chocha za kurapa faster. Buddha joke, I'm slowly. Niki spit Ebola. When you street me bola. Natana mix feelings bana. Wame kuwa bipolar. Where shillings me dollars. Where shot me cola. Wale try kuni cola. Clean is patikani true cola. A. Kila subject ni A. E. Kila ndai ni E-class. Mwaga te iko he-class. Funga bao na hip-hop. No money niko maganji. No money weni mtiaji. No money niko magadi. No money niko bagadi. No money mini refugee lakini saijo siko kwa kambi. No money very soon kikoro boy natoa kitambi. No money niko maganji. No money weni mtiaji. No money niko magadi. No money niko bagadi. No money mini refugee lakini saiba na siko kwa kambi. No money very soon kikoro boy natoa kitambi. No money 3 commas kwa salary. No money watu ishule mazi bila basare. No mare, relationship ni achia bandare. No mare, New York no milk like a mahare. Na cook up, mi mpish. Wanna look up, ni kidish. Ki isa, mni tish. Na tena, mni lish. Niliopeleka kaburini, so wanajua ni mazishi. Na kuyo matanga ye nyubana. Uski bado tutadishi. King, swing, bling, clean. Swag, mean, gang, will. Now I want to ni copy cause boss, mindi ya chopi. Niache rap, nianze kuimba bado, hamniwezi. Mwache rap, mwanze kuiba fande, hawa niwezi. Kwa street, niko na chopa. Kwa sky, niko na chopa. Competition ya watu wa tatu, me, myself and I. Naka bado na hate on octopies or kill yourself and die. No money niko maganji. No money weni mtiaji. No money niko magadi. No money niko bagadi. No money mini refugee lakini saijo siko kwa kambi. No money very soon kikoro boy natoa kitambi. No money niko maganji. No money weni mtiaji. No money niko magadi. No money niko bagadi. No money mini refugee lakini saijo siko kwa kambi. No money very soon kikoro boy natoa kitambi. A-Town King nigga.
More music on trendybeats.com.